Danso. Madi kwenye track. Bahana te kanso. Maheta tunaleta. Nikufunika na.
Nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheta wanabonga. Na bado show zina shondo. Refarini mwenyezi. Asha kuliza. Yomana mina pendona. Mistari zikotamuka. Ni vitu ngapi mtani meona kabla kaja iva ya nilisota. Poa nijue jajali niona. Wacha sahi blog na bonga.
Madi kwenye track. Kererembe. Bahana the council. Kererembe. Maheta tunaleta. Kererembe. Nikufunika na. Kererembe.
Nikiwa na jaja. Kererembe. Baraka zina jaja. Kererembe. Maheta wanabonga. Kererembe. Na bado show zina shona.
Garage noma. Ainaga signboard. Mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro. Mungu ni noma. Na jisifu. Akikubariki wacha joku piga mdomo. Si bahati. Goma ni meja. Ini mbogi. Natambu wachacha. Nikiona Mungu jomi sogopi warazi. Anyenyeke ya mbele ya Mungu shukurani. Kila mwaka mahits na wapagenge. Mukingoja ni chape. Kererembe. Weka mikono juu. Cheki kerende. Pepo, toka, 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 teke.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zina shon.
Kererembe.
Madi kwenye track.
Kererembe.
Bahana the council.
Kererembe.
Maheta tunaleta.
Kererembe.
Nikufunika na.
Kererembe.
All the man in the house and the girl them. Ukiona mikono juu mimi ni suspect. Tukingia sunajua tu ni rampage. Kuna waka mafta taleta nare.
Napenda warembo tabia nzuri. Yule nitakana yeye harusi. Hadi maklande atasi wakumbuki.
Devo kitu cheki.
Anatoka nduki.
DJ cheza kalifogopa. Nataka kuona raya wakizitoka. Ni baha kansol mambo mbaya. Ningekuwa wewe ninge retire.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zina shon.
Kererembe.
Madi kwenye track.
Kererembe.
Bahana the council.
Kererembe.
Maheta tunaleta.
Kererembe.
Nikufunika na.
Kererembe.